DutchMsafi.com.
Ingoma tam tam, he keep it your tam tam, lasaya ke tam tam, tam tam, tam tam. Ingoma tam tam, he keep it your tam tam, lasaya ke tam tam, tam tam, tam tam. When you bash it, ani wanda simu kengi aje. If you feel no magada wana chesaje, na sebani taondokaje. We tunachesaje, na sebani taondokaje. We tunachesaje. Come to dance, come to dance, come to dance. Come to dance. Mziki unasikika, walembo wanakatika, wanakata nyonga kama yondo sister. Ona wanapocheza kama wamelogeka, wananipa mzuka mpaka kuna kucha. Chapa kile viujinga ukutoke, we chapa kile viujinga ukutoke, we chapa kile viujinga ukutoke. Ingoma tam tam, ikipigwa tam tam, laza yake tam tam, tam tam, tam tam. Ingoma tam tam, ikipigwa tam tam, laza yake tam tam, tam tam, tam tam. Hapo kati we dada unanichanganya, hapo kati we dada unanichanganya. Nasema nitaondokaje, we tunachezaje? Nasema nitaondokaje, we tunachezaje?
Nasikia lala utamu, unavonishika apa binamu. Nasikia lala utamu, ni kweli nimekubali cha amu. Acheli tututu ni msifie, upendo wake dada mwenyewe tu. Acheli tutu ni msifie, upendo wangu mimi na yeye tu. Akitaka kucheza kucheza na cheza na yeye, akitaka kuruka kuruka na ruka na yeye. Akitaka kucheza kucheza na cheza na yeye, akitaka kuruka kuruka na ruka na yeye.
Ingoma tam tam tam, ikipigwa tam tam tam, laza yake tam 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 tam. Ingoma tam tam, ikipigwa tam tam, laza yake tam 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 tam. Ingoma tam tam tam, ikipigwa tam tam tam, laza yake tam 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 tam.
DutchMsafi.
Awe don kiwango, respect. Awe manager mturo, respect. Awe friend kunja peli, tajiri superstar. Wakini itaga milia milia, Mikumi kwanza, Sinza kwa wajanja. Awe umidati,
Sanko,
maujanja.
Watoto wa Mbagala,
HD Nanabi Mitty Star Star.
This is the music.
Sisa
Akuangwa makali kutoka kwa DutchMsafi.com.